your necklace up on the Canadian boy. Sing it right there.
Now on the weekend you can join Basileo. Now on the weekend you can join Basileo. Tumejitafuta, no tumejipata. Aina noma wala oma weza kutuna kanyaga. Tumejichanga changa, leo tumezipata. Enzi tunathisaka, nye mditu cheka sana. Acheni maneno yenu, tuacheni setule bata. Tumecheka sana, ila tujaka tatama. Tumesewa sana, ila tujaka tatama. Aya
Five, you'll be to be dial.
The only weekend you can enjoy Basileo. The only weekend you can enjoy Basileo.
We can see that chini, man alone weekend. Show ni kali kali, show ki dimwi dimwi. Hata kama kumbali, mwenze tusijali. Mana kuna kigali, hapa hakina kazi. Pati juu ya pati, pembeni piskali. Tunapati mwanangu mpaka subui. Tunapati mwanangu mpaka majogo. Nionesha pokati, nionesho taila. Nionesha pokati, nionesho taila. Mchumbo nataka nini mchumba. Nataka geto mchumbo, memisi nini mchumba. Memisi geto. Kini ipa pokati, mwenza kona data. Kini ipa pokati, mwenza kona data. Kini ipa pokati, mwenza kona data data. Kini ipa pokati, mimi mwenza kona data. Nipe utundu, nionesho taila. Nipe utundu mama, nionesho taila. Mwenza kona chizi, mwenza kona chizi. Mwenza kona chizi, mimi mwenza kona chizi. Nioneshe style mama, nioneshe style. Nioneshe style mama, nioneshe style. Style gani mama, yonaitwaje. Style gani mama, yonaitwaje. Style gani mama, yonaitwaje. Weka your motion in favor. Kendo mnyama necklace hapa. Wapi chibidayo BLB. Yocho kila. Mindo necklace hapa na foka kwenye Mikey.